bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu bakukulumidde nnyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga lino Uganda. Nga bano bali wamu ne bannabyanjigiriza ng'ekitongole kye bakukulumira kye kya Uganda National Examinations Board UNEB olw'okusuulirira abasomesa olunno kyo ne kiryoka kikola ebyakyo bye kyagala ate nga tekisoose kumala kuwa abasomesa bano ku bukodyo na butya we kyalyagadde baddukanye emirimu gyabwe. Ekitongole kya Uganda National Examinations Board UNEB kyafulumiza ebyavudde mu bibuuzo by'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu ssabbiiti ewedde ku lwokutaano era ng'abayizi abasukka mu 180 be baagudde. Ssenkulu w'ekitongole kino Daniel Odonga agambye nti ekyaviiriddeko abayizi bano okukola obubi ebigezo bino baakizudde nga bye bitongole ebibitera okuteekateeka ebigezo ebyo by'okwegezaamu biremereddwa okukola ku nsonga ezizza ebibuuzo ebiriko mu kiseera kino olwo nga bo baalemera ku nkola enkadde ey'okuteekateeka ebibuuzo ebikadde yoga okukakana ng'abaana bagudde. Odongo yagambye nti abasomesa abasingira ddala obungi olw'okweyungira ennyo enkola za UNEB basazeewo n'okukwatanga empapula za UNEB ezikadde olwo nga mwe babadde nga bateekateeka ebyo ebivaamu abayizi bye bababuuza mu bibuuzo by'okwegezaamu ekireetera n'abasomesa abamu okwesuulirayo gwa nnaggamba obutamalayo ebisomesebwa oba giyite syllabus ng'essuubi lyonna balitadde mu bibuuzo ebikadde. Wabula akulira omukamishona Private Education Institution Association nga yekirabira Asadu agambye nti gavumenti ya Uganda yasalawo okukola yokka ku basomesa abasomesa bo ne basuulirira era ne bateeka ebbali ekiviiriddeko n'abayizi okugwa n'okusingira ddala essomo erya social studies abayizi lye basingidde ddala okukola obubi.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo kimaze ekiseera kinene nga tekikwatagana n'abasomesa ate nga tulowooza nti enkola entuufu ebisuubirwa mu bayizi byetaaga bulungi okuteekebwateekebwa mu abo ababateekateeka. Kale nno amasomo agamu tegaakolebwa bulungi ate nga tulowooza nti gabadde gayitika oboolyawo ebiseera ekisinga tulowooza nti iveni gakusuwaza abaana n'ebintu ebimu basobola okubitegera kubanga bitono ebikyuka oba ebijja bikyukakyuka n'embeera y'obudde. Naye olw'okuba nti ekitongole tekivaayo kuyamba basomesa kubateekateeka mu nnono oboolyawo ezeetaagisa okusobola okulaba nti bateekateeka abayizi naddala ennono ezisetingibwako ebigezo kiviiriddeko abasomesa bangi okuba nti balina ennambika gye bawa abayizi ate oboolyawo tekwatagana nnambika ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo gikyalisuubi.
Ono era asabye n'ekitongole ekiteekateeka ebisomesebwa ki National Curriculum Development Association kye National Curriculum Development Center okukolera awamu n'abasomesa bongere okumanya engeri ebibuuzo bino gye bibeera bibuuzibwamu olwo basobole okuyamba abayizi baabwe.
Kyalibadde kirungi ekitongole ekyo nakyo ekivaayo ne kyongera okuwa entaputa y'ebisomesebwa Curriculum Interpretation nayo ekoze kinene okulaba nti abayizi bano bagwa ebigezo.
Wabula y'omwogezi w'ekitongole ki UNEB mu ggwanga Jennifer Kalule agambye nti obwo si buvunaanyizibwa bwa kitongole kino ki UNEB okulambika ku butya bwe bateekeddwa okukola wabula ng'abasaba abasomesa bonna bakolagane awamu ne Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza esobole okubalambika ku kituufu ekibeera kiteekeddwa okukolebwa.
Mulimu gwa UNEB si gwa kuteekateeka basomesa bonna mulimu gwa kuteekateeka ekizaminazi lwaffe abagenda okuba nga banaasinga kubanga gwaffeja kati National Curriculum Development Center ni responsible ku basomesa okuliku curriculum n'okulandika curriculum
we are assisting with concern.